Zed Music Africa.
Akupesha bwanji mami.
I'm in love with a bit freak.
Nizibani kani ya mene ijanga. Iwe na ine chika shana bazibani big vision.
Freak music.
Iwe na ine okutule kanya mandiba kanji paira pofie paliwe. Akari ashi wanjevo kwete ndezo va mami it's alright. Wimona kwa tinde butuka ndimu aume talala mami it's alright. Mafia shibobe bakenete ine my mami it's alright. Wisaka mane pondine wishi wa mwana mami it's alright. Mami it's alright. Talala mami it's alright. My mami it's alright. Ziba chape kutitiko ndana ntizankara babidi kabidi no fight. Tieti kwila neche tight. We de fry babidi nga kite. Nina lagwa niziba ninachimwa. Bata sani kururu kila kojo might. Makolo nangu wakupishe. Bati mwandi mami I need you in my sight. Mukalecha beba my sight. Takusunga mushe from today my pride. Akari ashi wanjevo kwete ndezo va mami it's alright. Wimona kwa tinde butuka ndimu aume talala mami it's alright. Mafia shibobe bakenete ine my mami it's alright. Wisaka mane pondine wishi wa mwana mami it's alright. Mami it's alright. Talala mami it's alright. My mami it's alright. Mwana liparwe niwene nibe mpate chukuru pirilo. Nina lakwa niziba ninachimwa. Bata zani kururu kila kocho might. Makolo nangu bakupishe. Bati mwandi mami I need you in my sight. Unkalecha beba my sight. Zakusunga mushe from today my pride. Akari ashi wanjevo kwete ndezo va mami it's alright. Wimona kwa tinde butuka ndimu aume talala mami it's alright. Mafia shibobe bakenete ine my mami it's alright. Wisaka mane pondine wishi wa mwana mami it's alright. Mami it's alright. Talala mami it's alright. My mami it's alright. Nete tinkwa nishe no kukusha. Kakusunga wino no mwana wandi. Kamusunga mpako kumukusha. Ikala pachikasha na wisaka manefyo. Valandile fionse witina. Bafya shibesu kuti wafurwa. Nangu wakutamfya wake bukisha. Akari ashi wanjevo kwete ndezo va mami it's alright. Wimona kwa tinde butuka ndimu aume talala mami it's alright. Bafya shibobe bakenete ine my mami it's alright. Wisaka mane pondine wishi wa mwana mami it's alright. Mami it's alright. Talala mami it's alright. My mami it's alright. Mami it's alright.
Freak music.
ZMusicAfrica.com